listen to this story from a boy from the village.
Big shout out to Vince on the beat.
Squeezy kuna beste watoka nitoke. That's why Squeezy heri miuni lipe nyondoke. Mchana mnacheka usiku vilio vya toke. Utasengenywa na jina lako apake matope. Daily wanakoenda wendo unakuanga topic. Domana niliwasare ni kama niokoke. Mapenzi neza kufanya ukue heartbroken. Imenifanya ni choke. Siko kwa only fans na tema holy verse. Ini ya day ones na wale wame hold me down. Zuka ni moto tunazitoka holy dance. Tangu nijue this guy niko no reverse. Tangu January, December siko sitishi kwa meza. Siko sidripi meweza cheki yuluku inameta inatiririka Mississippi. Spendi fake love piga simu mizishiki. Nimepata real lover. Nimepata wangu real lover. Yeah, ananipenda real lover. Nimepata real lover. Nimepata wangu real lover. Yeah, ananipenda real lover. Yeah, na mimi napenda real lover. Talking, watangoja sana cause you see I'm never stopping. Kwake mistoki, fake friends disposing. Niko bespoking, church miskosi. Enemy of progress, awezani na my prowess. Wengi wana roho chafa, wana roho wako soles. Amekukatia na bado awezi sema sorry. Squeezy kumejama fake, real ones wako soles. Ukisonga mbele wanashinda wako bita. Uku in your own lane wanashinda wako vita. Unawafungulia milango wanashindwa hata kupita. Hawataki ushike mita, hawataki ufike mita. A true friend is so risky. Mwenye neza kupeleka down very fast ni your bestie. Some of your friends wako na tangu ni discover Sagodi. I swear that has been nimepata the best
real lover. Nimepata wangu real lover. Yeah, ananipenda real lover. Yeah, na mimi napenda real lover. Yeah, nimepata real lover. Nimepata wangu real lover. Yeah, ananipenda real lover.
Download kupitia pedejtv.com.